make you bleed through the track. What about Bambino? I'm up again. Kama kuna kiberiti nipe minataka uwashe kitu minataka leo nichomeke. Anichomeke, minataka leo nichomeke. Ewe DJ, weka ngoma, weka ngoma, weka ngoma. Na leo zimeshika, kakwata kameisha, tunataka mzinga.
Zimetashina zisidoka msupa shaji bendoka gidu wa chekero manada ni ya dena ibe medombo dhana komposha lafu kati kati moja nturi gunga kwe kwani azu haji kwanza pewe mbili yome tuku safi ayo mati nika inazidi nani nende vina kama Nairobi kitenda kubwa ugopa madam nona demi msani fanya natuma salams neza mwaga wino mfuku kichemsha kalam ikuje vina kama
hey,